Somlandela, somlandela uJesu, somlandela yonke indawo. Somlandela, somlandela uJesu, lapho eya khona somlandela.
Jesu, lapho eya khona somlandela.